This is Unit 3 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation.
Hujambo, bibi?
Sijambo, bwana. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Wewe wafahamu Kiingereza?
Hapana, sifahamu Kiingereza. Lakini wewe wafahamu Kiswahili?
Ndiyo, bibi. Kidogo. Si vizuri sana.
Wewe ni Mwamerika, bwana?
Ndiyo.
Lakini wafahamu Kiswahili vizuri sana.
You just heard the word
lakini,
which means but. Listen to the conversation again.
Hujambo, bibi?
Sijambo, bwana. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Wewe wafahamu Kiingereza?
Hapana, sifahamu Kiingereza. Lakini wewe wafahamu Kiswahili?
Ndiyo, bibi. Kidogo. Si vizuri sana.
Wewe ni Mwamerika, bwana?
Ndiyo.
Lakini wafahamu Kiswahili vizuri sana.
Tell me the name of the Swahili language in Swahili.
Kiswahili. Kiswahili.
Say, I understand Swahili.
Nafahamu Kiswahili.
Did you stress those words as the speaker did? Repeat again after him.
Nafahamu Kiswahili. Nafahamu Kiswahili.
Now say, a little.
Kidogo.
Say, I understand a little.
Nafahamu Kidogo.
Say, I understand Swahili a little.
Nafahamu Kiswahili Kidogo. Nafahamu Kiswahili Kidogo.
Suppose someone said something to you in Swahili and you didn't understand what was being said. How would you tell the person that you don't understand?
Sifahamu. Sifahamu.
You might add, excuse me.
Samahani. Samahani.
Do you remember how to say hello in Swahili?
Hujambo. Hujambo.
Say hello, ma'am.
Hujambo, mama.
How does she return your greeting?
Sijambo. Sijambo, bwana.
How does she begin a conversation by asking you if you understand Swahili?
Wewe wafahamu Kiswahili? Wewe.
Remember,
wewe
is used the first time you address someone in conversation. In the same way, ask, do you understand, sir?
Wewe wafahamu bwana?
Answer, yes, miss, a little.
Ndiyo, bibi, kidogo.
How do you think you would ask her in turn, do you understand English?
Wewe wafahamu Kiingereza? Wewe wafahamu?
Notice that each person uses
wewe
the first time he or she addresses someone in a conversation. Ask her again, do you understand English?
Wewe wafahamu Kiingereza?
She answers, no, I don't understand.
Hapana sifahamu.
How does she ask you how you're feeling?
Habari gani bwana? Habari gani bwana?
Do you remember how to answer? Very well, thanks.
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, asante.
Say, thank you, miss.
Asante bibi. Asante bibi.
I am well.
Sijambo. Sijambo.
Now tell her goodbye.
Kwaheri. Kwaheri bibi.
And now say hello.
Hujambo. Hujambo bibi.
Now say hello ma'am.
Hujambo mama. Hujambo mama.
How does the older woman respond?
Sijambo bwana. Sijambo.
She asks, "How are you?"
Habari gani? Habari gani bwana?
Tell her, "I am well."
Sijambo.
Remember, you've just begun this conversation. With that in mind, how does she ask you, "Do you understand Swahili?"
Wewe wafahamu Kiswahili? Wewe wafahamu? Wewe wafahamu Kiswahili?
How would you tell her, "No"?
Hapana mama. Hapana. Hapana mama, sifahamu. Sifahamu Kiswahili.
Now say, "I understand Swahili a little."
Nafahamu Kiswahili kidogo.
How would I say, "Not very well"?
Si vizuri sana. Si vizuri sana.
Now ask me if I'm American.
Wewe ni Mwamerika? Mwamerika.
Did your pronunciation sound like the speaker's? Ask again, "Are you American?"
Wewe ni Mwamerika?
Listen to the man's answer. "Yes, I'm American." Just listen.
Ndiyo, mimi ni Mwamerika.
Listen and repeat. "I am."
Mimi ni. Mimi. Mimi. Mimi ni.
What part of that means "I"?
Mimi. Mimi.
You'll use this emphatic word for "I" to say "I am." Say "I am."
Mimi ni.
And now say "I understand."
Nafahamu. Nafahamu.
Say again, "I am."
Mimi ni.
I am American.
Mimi ni Mwamerika. Mimi ni Mwamerika.
With the "mm" sound at the beginning, that means a person from America. How does she ask, "Are you American?"
Wewe ni Mwamerika? Mwamerika.
Guess how you would say, "I am Kenyan."
Mimi ni Mkenya. Mkenya. Kenya. Mkenya. Mkenya. Mimi ni. Mimi ni Mkenya.
Mimi ni Mkenya.
Make sure that you're saying Mkenya and not Mkenya. Listen and repeat to practice the pronunciation.
Mkenya. Mimi ni Mkenya.
Now ask me if I am Kenyan.
Wewe ni Mkenya.
How would I answer? I am American.
Mimi ni Mwamerika. Mimi ni Mwamerika.
And now ask the woman if she is Kenyan.
Wewe ni Mkenya? Wewe ni Mkenya, Bibi?
Answer for her, I am American.
Mimi ni Mwamerika.
Now listen and repeat, I am not Kenyan.
Mimi si Mkenya. Si. Mimi si. Mimi si Mkenya.
Tell me that you're not Kenyan.
Mimi si Mkenya. Mimi si Mkenya.
Suppose you wanted to ask, and you? Listen and repeat.
Na wewe? Na. Na. Na wewe?
Now, what is the word for and in Swahili?
Na.
Now say, I'm American, and you?
Mimi ni Mwamerika, na wewe? Mimi ni Mwamerika, na wewe?
Say, you are American.
Wewe ni Mwamerika.
And now try to say, you're not American.
Wewe si Mwamerika. Si. Wewe si. Wewe si Mwamerika.
Again, say, you're not American.
Wewe si Mwamerika. Wewe si Mwamerika, Bibi.
Ask, and you?
Na wewe?
Say, I'm not Kenyan.
Mimi si Mkenya.
Mimi si Mkenya.
Now you want to say, but I understand Swahili. Listen and repeat the word, but.
Lakini. Ni. Kini. Lakini. Lakini.
Now you say, but.
Lakini.
And now say, and.
Na. Na.
Say, but I understand.
Lakini nafahamu. Lakini nafahamu.
Say, but I understand Swahili.
Lakini nafahamu Kiswahili. Lakini nafahamu Kiswahili.
I understand Swahili a little.
Nafahamu Kiswahili kidogo.
Ask, and you?
Na wewe?
How does she ask? Are you Kenyan?
Wewe ni Mkenya. Wewe ni Mkenya.
Answer, no ma'am, I am American.
Hapana mama, mimi ni Muamerika. Mimi ni Muamerika.
Say again, I'm not Kenyan.
Mimi si Mkenya.
Do you understand Swahili?
Wafahamu Kiswahili? Wafahamu Kiswahili bwana?
Yes, a little.
Ndiyo, kidogo.
Say, I understand Swahili a little.
Nafahamu Kiswahili kidogo. Nafahamu Kiswahili kidogo.
Not very well.
Si vizuri sana.
Say, excuse me.
Samahani.
Say, you are.
Wewe ni. Wewe ni.
Say, I am.
Mimi ni.
No, miss.
Hapana, bibi.
Say, I don't understand Swahili.
Sifahamu Kiswahili. Si. Sifahamu.
How does she say, I don't understand English?
Sifahamu Kiingereza.
Tell her, you are not American.
Wewe si Muamerika. Wewe si Muamerika.
How does she say, you are not Kenyan?
Wewe si Mkenya.
Tell her, I am American.
Mimi ni Muamerika. Mimi ni Muamerika.
And now say, but.
Lakini. Lakini.
But I understand Swahili a little.
Lakini nafahamu Kiswahili kidogo. Lakini nafahamu Kiswahili kidogo.
Ask, and you?
Na wewe? Na wewe?
Ask her, are you Kenyan?
Wewe ni Mkenya? Wewe ni Mkenya mama?
Now ask her, how are you?
Habari gani? Habari gani?
Very well, thank you.
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, asante.
I am well.
Sijambo. Sijambo.
Ask again, how are you?
Habari gani? Habari gani?
How does she answer? I'm well, thank you.
Sijambo, asante. Sijambo.
Now she says, excuse me, sir.
Samahani bwana. Samahani bwana.
Ask, are you American?
Wewe ni Mwamerika. Wewe ni Mwamerika.
You want to answer, of course. Listen and repeat.
Kwa kweli. Kweli. Li. Kweli. Kweli. Kwa. Kwa kweli. Kwa kweli.
Both parts of that begin with a KW sound. Say, of course.
Kwa kweli. Kwa kweli, mama.
I'm American.
Mimi ni Mwamerika. Mimi ni Mwamerika.
Say, but I understand Swahili a little.
Lakini nafahamu Kiswahili kidogo. Lakini.
Say, I don't understand English.
Sifahamu Kiingereza. Sifahamu Kiingereza.
And how would you say, not very well?
Si vizuri sana. Si vizuri sana.
Ask her, do you understand Swahili?
Wafahamu Kiswahili?
How does she say, of course?
Kwa kweli. Kwa kweli bwana. Na wewe?
Tell her you understand Swahili a little.
Nafahamu Kiswahili kidogo. Nafahamu Kiswahili kidogo.
Now tell her goodbye.
Kwa heri. Kwa heri mama.
Kwa heri bwana.
Imagine that you see a young Kenyan woman who works in the market near your hotel. She is some distance away, so you want to call to her. What would you say to get her attention?
Samahani. Samahani, bibi.
Ndiyo, bwana.
Greet her.
Hujambo, bibi.
Sijambo, bwana.
Ask her how she is.
Habari gani?
Nzuri sana, asante. Na wewe bwana?
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, bibi. Sijambo, asante.
Begin a conversation by asking if she understands Swahili.
Wewe wafahamu Kiswahili? Wewe wafahamu Kiswahili, bibi?
How does she answer? Of course.
Kwa kweli. Kwa kweli, bwana.
Ask her if she understands English.
Wafahamu Kiingereza? Wafahamu Kiingereza, bibi?
Hapana, bwana.
How does she tell you that she doesn't understand English?
Sifahamu Kiingereza. Sifahamu Kiingereza.
Now she's going to ask you a question, which you are to answer.
Wewe ni Mwamerika?
Ndiyo, bibi. Mimi ni Mwamerika. Mimi ni Muamerika.
And now say, but I understand Swahili.
Lakini nafahamu Kiswahili. Lakini nafahamu Kiswahili.
You'd better add a little.
Kidogo.
Maybe you'd better say, not very well.
Si vizuri sana. Si vizuri sana.
Listen to her reaction and respond to it.
Lakini bwana, wafahamu Kiswahili vizuri sana.
Asante bibi. Asante bibi.
Now she'll say something to you. If you don't understand, tell her so.
Nashangaa wewe ni Muamerika na unasema Kiswahili vizuri sana.
Samahani, sifahamu. Sifahamu.
She just said, I think for an American, you speak Swahili very well. Listen again to part of that.
Unasema Kiswahili vizuri sana. Vizuri sana. Unasema vizuri sana.
Thank her.
Asante. Asante bibi.
At this moment, she sees a friend and goes to join him, saying goodbye as she goes. Respond to her.
Kwa heri bwana.
Kwa heri bibi. Kwa heri.
This is the end of Unit 3.